gusenda disi nagusanze nisanga kuva mu bwanga vuno mu ukumi bwanjye noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abagenzi nkitsamo nkangikirizwa n'abahetse nahindukiramo mfate mu mugongo nkagandurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe tujyane sindagira usange dusobane nka kera utarasuhuka nyirinda udasunga ukisimbagiza abasizi bakansingiza nanjye ubwanjye naragukunze reka kwiheza mu rwawe ngushikurwe n'amahanga reka kurarikira iby'isi bituma udashyigikira urwo washinze garura umutima mu rwawe mugenzi dore inka zirakama ibigega biramunitse imico yabuze kibe yuri ntangazaruka bugira inzara ihari n'indimba y'umutima ugukunda tujyane sindagira usange dusaba iyeye nka kera utarasuhuka nyirira udasumba ukisimbagiza abasizi bakansingiza erega njye iwacu ndahazi sinahangishijwe na ruzagayura sinahunze amahoro y'akarande inkangu y'ukuboza siyo yanteruye sindi ikinenge sindi n'ikinegu sindi munsi sindi n'imfubyi sindi igicibwaho ya sindi n'icice naje mu rujwe n'urugamba urugamba rw'urukundo rwo kubakurwa sindagira usange dusaba iyehe nka kera utarasuhuka kera nyirira udasunga ukisimbagiza abasizi bakansingiza sindagira usange dusaba iyehe nka kera utarasuhuka kera nyirira udasunga ukisimbagiza abasizi bakansingiza na kera nyirira udasunga ukisimbagiza abasizi bakansingiza na kera nyirira udasunga ukisimbagiza abasizi bakansingiza
imana warakoze cyane.